Zeke. Chima sin on this one. This life not turn by turn. Easy, 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 easy. Obodoro obodo.
Onye si mara lando ya nwukwa. Alo werele. Onye si mara lando ya nwukwa. Ararara. Onye si mara lando ya nwukwa. Alo werele. Onye si mara lando ya nwukwa. Ekwando rara ma. Onye si mara lando ya nwukwa. Alo werele. Onye si mara lando ya nwukwa. Ararara. Onye si mara lando ya nwukwa. Alo werele. Onye si mara lando ya nwukwa. Ekwando rara ma.
I go dey rule my world o. To enjoy myself o. I love my life, oh. I no look who che face at all, oh. I go dey call my guys, say. Call my guests, oh. I go dey show them love, eh. I go make them to feel my groove, oh. If you love me so, you no go regret, oh. If you join my groove, you no go regret, oh.
Let the kings and queens, eh.
Show me love, eh.
G-Mossin.
I love my life, eh. I go live on the way I want to.
Onye si mara lando ya nwukwa. Alo werele. Onye si mara lando ya nwukwa. Ararara. Onye si mara lando ya nwukwa. Alo werele. Onye si mara lando ya nwukwa. Ekwando rara ma. Onye si mara lando ya nwukwa. Alo werele. Onye si mara lando ya nwukwa.
My best, I just want you to rejoice you, yeah. I some the paper the end, some the libashi. Me I dey feel my groove, yeah. I some the paper the end, some the libashi. Me I dey feel my groove, yeah.
Onye si mara lando ya nwukwa. Alo werele. Onye si mara lando ya nwukwa. Ararara. Onye si mara lando ya nwukwa. Alo werele. Onye si mara lando ya nwukwa.
Ekwando rara ma.
Onye si mara lando ya nwukwa. Alo werele. Onye si mara lando ya nwukwa. Ararara. Onye si mara lando ya nwukwa. Alo werele.
Oh no, no, no.